Amenikumbuka, amenipa jina jipya, natawala na wafalme wa dunia. Meza yangu inafurika, amenipaka mafuta mabichi. Njia zangu zinang'ara na kung'ara kwa wema wa Yesu. Napendeza ulimwengu, kaskazini hadi kusini. Napendeza mashariki, magharibi, kila wakati. Moyo umejaa na furaha. Amenipa better than medicine. Hapa ndani yangu nina furaha. Nimejaa na Yesu. Nimejaa na Roho Mtakatifu. Yeye ndio chanzo cha furaha yangu. Furaha ya Yesu ndio nguzo yangu. Haijalishi mme wako amekuacha kwa mpango wa kando. Haijalishi mke wako ameshikana na mubabas. Haijalishi kijana wako anapotelea kwa mugoka. Haijalishi msichana wako ameamua uslay queen. Haijalishi mchumba wako wa miaka mingi haeleweki. Haijalishi ndoa yako iko kwa dhoruba, Mungu yuko. Haijalishi uchumi wetu umedorora, bado Mungu yuko tu. Furaha moyoni mwangu, Yesu anatawala tu. Furaha moyoni mwangu, find his favor. Haijalishi ni nini, my heart must be merry. Yes, it's the best medicine for me. The only way I can draw from the wealth of salvation. Yes, I must be full of joy. ninafura. Jubilee, jubilee, jubilee. Lift your hand, lift your hand. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dance, 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 dance. Turn around, turn around, turn around. Shake your body, shake your body, shake. Usikubali chochote katika na furaha ya Bwana. Furahia katika Bwana. Rejoice, and again I say rejoice. Tufurahie. Tufurahie Yesu mwokozi wetu, Alpha na Omega, mpenzi wetu, Prince of Peace.